abayizi olusoma olusooka olw'omwaka 2026 mu bitundu ebitalimu eby'eggwanga abazadde tebannajjumbira kuzzaayo baana. Retired Major David Matovu, RDC wa disitulikiti y'e Buikwe, kwe kusitukira mwajjukiza abantu b'e Buikwe n'emiriraano nti gavumenti mu nteekateeka yaayo eya bonna basome mu masomero ga primary ne secondary erina ensimbi z'essaamu ezitalina kumala gafaafaagana ng'entungo eyiika ng'abazadde baddaawo mu kwemoola awamu n'abaana baabwe. Agamba nti ekintu eky'engeri ng'eno kireetedde ebyenjigiriza okufaafaagana ng'entungo eyiika kubanga abaana abasinga ku masomero batuukayo kisana.
Matovu agamba nti gavumenti ya NRM eriko ebintu ufoforo byekoze mu Buikwe eyo omuli amazzi amayonjo mu tawuni kaso y'ekiyindi nga omulimu guno gwemmense obuwumbi 25 bw'ensimbi za Uganda n'okuzimba enguudo za kolansi amataala n'emyala mu kibuga Lugazi okwonga kw'otadde ekidyeri ekisaabaza abantu okuva e Buikwe okubatwala e Buvuma nga kino kigatta disitulikiti 2 okuli ey'e Buikwe wamu n'ey'e Buvuma okwonga kw'oteese n'ensimbi eziweebwa zi munisipalite 2 wamu ne disitulikiti y'e Buikwe okulima enguudo n'ebintu ebirala bingi.
Nsaba abazadde mutukolere ekisinga omuwendo mutwale mangu abaana ku masomero saidi yaffe ya gavumenti mubatwale n'ebyetaagisa ng'oluvindi bwe luli mu UPP kubanga UPP wewaawo Museveni agabudde NRM egabudde naye buli muntu alina obuvunaanyizibwa saidi y'omuzadde yunifoomu ekyemisana ebyetaago by'omwana mu kibiina ekalaamu ekitabo ekigambo kino ekyokulya eriwo abapaakinga abazadde abalina obuvunaanyizibwa bapaakinga eriwo n'abazadde abalala abeekolamu omulimu ng'abazadde ne baliisa abaana baabwe mbasaba buli muzadde atwale obuvunaanyizibwa bwe leka okalubiriza abasomesa n'abakulu b'amasomero.
David Matovu asiimye nnyo amasomero g'obwannannyini agaakoze obulungi mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu era n'asaba abakulu b'amasomero g'obwannannyini okubeera n'ekisa bakwate bulungi abazadde baabwe mu nsonga y'ebisale by'amasomero.
Namwe aba private school mbatumidde ekye tubayizaayoza ebigezo mwakola bulungi saba mubeere bannayuganda ab'ekisa abantu baffe abazadde mbakwate bulungi nga bwazze obwomukwata naye namwe abazadde mumanye nti amasomero ga private tegalina budget gabeerawo ku lw'abaana abo gabeerawo ku lwammwe so tuyambagane era kano akaziro balance olumu kakalubiriza abazadde baffe bambi nebabeera mu nnaku ate nga olumu n'ennyingiza yakimpowooze baagaliza okuddamu okulungi n'okusoma obulungi.
Abamu ku bakulu b'amasomero Lubogola Simba geetuuseeko ekuli erya Multiple Primary School Namengo omukulu w'essomero David Kalulu ategeeza abazadde bajjumbidde bulungi okuzza abayizi ku masomero era akkiriza nti ssabbiiti eno w'enneggwerako abayizi bonna bajja kuba bakomyewo.
Okusinziira ku tanapu gyendaba wano ku ssomero abazadde ndowooza abaana babadde bali tutandika ddi bali kututandika ddi era abazadde bagezaako okuzza abaana mu sipiidi ey'amangu ddala era tusuubira abakyasigaddeyo ewaka kyemmanyi bali kuteekateeka basobole okujja naye nga so far so good tufunyeko almost half of the population eyasobodde okutaninga up in the first day ekintu ekitatera kubeerawo mu mbeera yonna so tusuubira abasigadde bajja kujja in the course of the week olwaleero olwenkya n'ennaku eziddako over the weekend then ku mande tusuubira abaana okugwayo naye nga abazadde tubeebaza nnyo mwebali kutuwa abaana mutwongere.
Arreng Johnson Smart.